BBC once again.
Yeah. But always finest, baby. We don't need ya. Bila kuchoka, kila tu wadua, indo tofauti yetu, sisi na wakishua. Tumia akili mwana, kupanga ni kuchagua. Kajenge kwa mama yako, malaya yake maua. Jinzi kari, dundo kari, hapa mjini unadunda. Bibi yako kijijini, na share maji na punda. Bila kuchoka, kizazi kimejia ukuda. Wona lalo, kombo gala, save mwendo kasbuda. Yeah, kazana mwana usichoke. Bora ule kushi langada usimoke. Maradona kawaongopea, kawapiga goli la mkono eti kato inspire wote. Msema kweli mpenzi wa Mungu, ila msema kweli jela mpenzi wa nyapala na lungu. Na wakumbusha tu, riziki mafungu, so kikunja miguda, unajiongezea gundu.